Medina Kishash, bana Medina Kishash, Medina Kishash, bana Medina Kishash, Medina Kishash, Medina Kishash, Medina Kishash, bana Medina Kishash.
Mesta, Omicron,
Kemarudu,
Gonna think it's smart, can you do the game? Now we pin pins up, but then you do the game. Check it, kwa head ni ready. Check it, jicho ni ready. Bado kwa pori ni bedi. Ndo kila weekendi, kwa bukla watendi. Napate kumedi, cheza videdri. Bado tuko ready. Do the gang, tuna, do the gang, Do the gang, tuna, do the gang, Tuko kila ndepa, tunacheza game bila refa. Kujitepa, double, utaweza ongeza. Bala ni ya legend, juu ya meza. Tuna pesa, kiwa genge, tuna pesa. Double, double, tunabeba kila ndepa. Songa mbali, ukipata tuna hepa. Mane zumbi, nikinusa pepa. Nango zumbi, nikishika chupa. Mane zumbi, nikinusa pepa. Nango zumbi, nikishika chupa. Bana fisi, alimado na mkupa. Pongi tap, new bam, ya napupa. Resolution, shawa na tupa. Mrembo jazwa babi wa weekend. Kubanju tutabanju adi weekend. Jojipe kama wali basi ulike. Magode washa tena hapa ipike. Na izi vela kwanza tuzikinde. Tua kin pin pin inzi shike. Washa mashasha bashasha. Vuruga na shasha. Rapsha rapsha kiwasha kifike na tasha. Kuliza nikasha sokasa mikasa. Come closer, ini danger tari. Why you gotta do this, tafudari. Sijali takuwaje jishakwa. Sijali takuwaje jishakwa. Then I think it's smart, can you do the game? Now we pimpy faster, then we do the game. Check it, head in it ready. Check it, jicho ni ready. Bado kwa pori ni pendi. Ndo kila weekendi, kwa bukla watendi. Na bale kumendi, Bado tuko ready, do the game tuna. Do the game,
Purchase your tracks
do today. Do the game, tuna, do the game,
Cheza game bad kama fireball. Furthermore, minataka kukushow history. Minataka samo, tutalit kwanza. Mbele tuende show, nimebeba nganza na makanta. Nile dogbali na matanka. Nina shamba, mindo ngaja pranta. Mas today, wako chuo, wana choma dom. Mini kochuo, mina choma dom. Mr. Kingdom, hapa na dom, hapa na form. Hapa chuo, hapa ndo home. Niko pro. Top story, nikizindu wangori. Napita gari zote kwa nyarudi. Na kwa jam jam, minapita bira ngori. Kama bullet, mina ride bira worry. Nikipita high speed, inabati story. Kido game game na maboys wana ride light. Hare kata prim prim, na magude shika chenche. Tuko and team film, tuna zip shampe. Hare prim prim, yani bare. Frame frame, mode wa magode niko pate na mashore kima ode. Mwisho mwisho arode, pate after pate ni kumash up the praise. Nama gate crusher wana get crush the gate. Wana outa genge, junifire. Venye tumeka msindo super power.
Rana senke smart, ikani do the game. Na wipim pinza kwa theni do the game. Cheki kwa head ni dready. Cheki jicho ni ready. Bado kwa pori ni pedi. Ndo kila weekendi kwa bukla watendi. Na pate kumendi, Game tuna, do the game, do the game, tuna, do the game, I'm sure ibisha ponge natoka kwa fadake. Analeta kwa kalopewa na madake. Akataki kanataka, ukakate, upakate, ukakate. Atibiliti na asia digi digi. Kumbe msori anataka gedi gidi. Na milo doctor, wanidi. Nakatole atole anjogo mwedidi.
Mwema,
Omicron.